Asiko isikhali esenzelwe mina esi iyophumele noma siliwa okwesikhashana nje Nkulunkulu womusa uzojikizinto
Shall prosper.
Hallelujah.
Shall prosper.
No. Asiko nasingi sika
Asiko
Asiko
Isika
Senzele
Senzele Mina
Sophumele Senshini Zulu
Iyo Mu
Ikatini Zulu
Pelela
Asiki sika
Asiko
Isika Sabiluzo ngoba
Hallelujah
uNkulunkulu engakithi kubani ongamelana nathi
ngakithi
bathi kanjani
mosese
sibiyelo nowe shall prosper.